sona social distance. Yewe na tanga manje mpete ni sona social distance. Yewe na mda wetu manje mpete ni sona social distance. Za chapela machota yenu za chamu mfoka kila masoti na swatu ulu mze mwinda za chuli. Mashabu kutuita kwa chongo sumtebe chukula sasa sikweli. Ay, bafani tolo penya kena wakilu mzimkulu mina mkunda kanjaro na manje wajiliku za cheme pesu kwenta banga kubo kushukulu mkwa nguwano uchu mshonisa. Ay, bafana ngepechu mamu kwa kwenu mfu kanjangas. Asambe majisa speshe na ayin dispeche zonki tuwa za kanjangas. Bafana nzoi jeli nga. Au matota nga islaba kwa faka zuskoloza pase ndulini. Bakali kesel jala matotu chipa stone pase jazi. Lati mfana mkikzwili mi. Ah, weba kwetu. Ay, we jump for a cause with a gunjal. Ay, madam, I'm from Pelé, he's a less. He's a slim for a shaman. I'll trouble him for a shaman. He's a less of trouble, shas arm, the bar. Younger Castella, that's any, eh, you are ballet, that's time. Younger Castella, that's any, eh, what should go up from Tower Head. Usa injalo nje sohlangana khona ensindini manje mpethe.